sangu konang zukonu kusebenza yelele. Akekho shaya ushuni wamabantu bafuna ukulalela ifula ndlebe. Umfana omthulu uma ingene egemeni bazokhala ngoshwele yelele. Amazanga wavulwa yini labantu zewe lahlukiye. Umculo wami sango mama uthimla bonke bayavuma. Sofika njengobuthongo bazokhala bethenya bazuma. Nyangena ngiyadlala bu, ngekho shashuni wami bu. Inkosi kule game uvulana amasango yi Mr. Inkumbuzi Ronaldo. Fulani fulani bu, yekeleni fale zinja. Nazo zasebenzela, kwamele kuliwe kwejani nyazi. Thina singabantu izilwane kayifani, ukuthi ungubani uvela kubani, sonke singabantu. Fulana mazango khona ngizokhona ukusebenza yelele. Akekho shaya ushuni wamabantu bafuna ukulalela ifula ndlebe. Umfana omthulu uma ingene egemeni bazokhala ngoshwele yelele. Ngistwetsumqele. Bayocela ushwele, bacele sole, lempakapeli dala stupeka bo. Imali ningi badla bodwa laba bantu lapha egaming. Ngoba sikangene bo. Ondanga baningi bacashe ngesithupha khona egaming. Gedeli kude bo. Tulubheke ngophathi tumu kuyocasha maphele egaming. Ozongitelela bo. Izintsha ziphathele ithambo ziyongithanda kakhulu egaming. Fulana masango singene, phela thina dlala ushwele. Akuyona yithi le thumela incwadi encane kubo bonke. Fulana masango singene, phela thina dlala ushwele. Akuyona yithi le thumela incwadi encane kubo bonke. Fulana masango khona ngizokhona ukusebenza yelele. Akekho shaya ushuni wamabantu bafuna ukulalela ifula ndlebe. Umfana omthulu uma ingene egemeni bazokhala ngoshwele yelele. Ngistwetsumqele. Ngistwetsumqele.